HB.
Si wanapenda kubang, DJ kisha please rudiai. Pesa ya pombe atuna wait out to die. Dada agiza tu walai sito kudai. Ila na mdenda na mkuyati zota furai.
Kwanza sina shobwa viswa swadu, yeah. Pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu sana. Kuna tabia tabia flanu kingi ya klabu. Bazi ya pisi wanikali las na mambu ya jabu. Domana mi staki dem, bula nipige bully au nicheze game. Mana kuna mademu anachotaka fam, anakupa mchezo na anakuita shem. Wengine nuksi bala bala, afsio mchezo nyuma masha Allah. Mambo na yotoa pwani mpaka bala. Unaweza kampa pesa kodi na msha Allah, masha Allah.
Hivya nakupenda kweli au kisa na dai wa kodi,
eh, au kisa na dai wa kodi.
Hivya nakupenda kweli au kisa na mtumia vocha weo,
eh, au kisa na mtumia vocha.
Wanangu tungi na mapens bola nini,
bora tungi,
sijasikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapens bola nini,
kumoka.
Sijasikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, italipa bili nkiondoka. Ongeza mamoja mbili ongoja, italipa bili nkiondoka.
No love, no stress, my love is priceless. Nachotaka tu ni nightstand. Kuchora dita tu uondes. Nikupate nkukate kisha ucheze. Nikumwage nikupe vdonge umeze. Oh, simvalie kanga minapata mawenge. Sifie chanda unaweza sema mimende. Na no upanga msito kati kwa wembe. Tukutanisha jipanga na juisi atende.
Wanangu tungi na mapens bola nini,
bora tungi.
Sijasikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapens bora nini,
kumoka.
Sijasikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
No love, no stress. No love, I say my no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, italipa bili nkiondoka. Ongeza mamoja mbili ongoja, italipa bili nkiondoka.
Si wanapenda kubang, hey.